Yeah.
Guess what? Guess what?
The producer.
Guess what? Guess what? Guess one day we're gonna have the papers and fly away. Guess what? Guess what? Guess one day we're gonna have the papers and fly away.
Miku ziwe wazi ndishuke bida, takazi nitume bida, dosare nikamiri sukatari. Mbona sigiri dari, wanasema sina hali. Mbona sigiri dari, wanasema sekundari. Tapendo sakapopenda, mapenzi kikala hali. Sisi kukua chini, ndo mwisho kwenda angani. Sema kushinami na kushushe tuzamani. Siguse, siguse serikali, mwisho mwisho ndani. Kwa file unaposhine, wanasema kemikali. Na kupenda kidizai, acha hongo kenya yani. Nafikiri kwenda chini, nafikiri kwa ninini. Mapenzi kwa ninini, haa yetu ni ya dini. Imani kwetu idani, pasipo kujua yani. Tafakari kisafari, tulipo toka nimbari. Kwa kujua naposema, mbona hali tunichwari.
Guess what, guess what, guess one day we're gonna have the papers and fly away.
Tumepukane na shida, usitende kwa fida. Nipemida mami, embu kumelea.
Guess what, guess what, guess one day we're gonna have the papers and fly away.
Tumepukane na shida, usitende kwa fida. Nipemida mami, embu kumelea.
Kucha yari na kizama tuangari. Nikipi walichofanya wakawa na afadhali. Kama msende mbali tafadhali kweli mami. Wasiniona chekichea na kichikile jendari. Nikikosa moja sijaribu mara mbili. Yale yalo yangu sikituki mwili mwili. Na usisha tu wakili matokeo kidhahiri. Kamili kame sikidi kamwe sikidi misisi. Chazi 5-6 artificial na ahidi. Yone kama tapata, yone kama nataka. Hili pale patashika kitu gani natafuta. We wako kuridika, waso wako kasirika. Hai yote ni halali, sauti hii ni dahili. Sisi tena kufikiri kuendelea mtazidi. You are queen, I got you a ring. Come on, my dependent, but you come, nigga, free.
Guess what, guess what, guess one day we're gonna have the papers and fly away.
Tumepukane na shida, usitende kwa fida. Nipemida mami, embu kumelea.
Guess what, guess what, guess one day we're gonna have the papers and fly away.
Tumepukane na shida, usitende kwa fida. Nipemida mami, embu kumelea. Nisiwe ishi, nipoti kwa jirani. Shida zetu kunuka ka ubani. Guess what, one day tutapeta.
Yeah.
Happy are those who dream dreams and are ready to make them come true. The priest called Kadesh Ozi Sikiri Daddy Brr Ha Zani Kumbuka Mishaskia Ha Thunder Sound Production Producer T.